Sibingelele, sikumukele kuphi nakuphi la kufinyelela khona inhlelo zomphakathi. Nalapho ke sikuthulela khona bukhoma evuka phansi Sportfield kumasipala waseMvoti nala kuthulwa khona uhlelo lwesiyahlola of welisizwe Bail Bridges kanye ne roll out of operations yazenzela by e Department of Transport KwaZulu-Natal. Njengoba sikuthulela ke bukhoma loluhlelo umphathiswa umnyango wezokuthutha ukuphepha noxhumanisa umphakathi KwaZulu-Natal ubaba umhlonishwa uSipho Hlomuka uhambelelo masipala wasemvoti uqhuba umsebenzi kanye nokusabalisa ingqala zizinda. Kodwa ke ngoba usekhona laphakathi kwethu mhlonishwa siyakubingelela futhi siyakwamukela nawe isifundazwe sethu sihle kakhulu la kunuka khona itiyela kuname kusimende kushunquthuli. Besicela ukuthi nje baba njengoba sesinawe uvele nje usazise ukuthi uhlelo lwanamhlanje utshele nje umlaleli ekhaya lihamba kanjani.
Sibingelela kakhulu msakazi buye nabalaleli emakhaya. Kuyiqiniso ukuthi namhlanje sila ngaphansi komzinyathi district ngaphansi komasipala welocal umvoti eward 6 emakhabeleni. Sizoqala nje sibonge amakhosi akithi asendlunkulu akadlomo esamba nawo kulesuke ekuseni namakhansela esamba nawo nobuholi nje bonke nenduna zenkosi esiqala ekuseni iprogram la sambe khona sambe sibheka imigwaqo ekhandwayo ngenxa yeprogram yethu esinayo esibiza ukuthi siyazenzene lapha abantu bakithi abakhala khona bethi imigwaqo ilimele ilingazwe yimvula sase sisukuma ngokusheshsha senze siqiniseke ukuthi siyayilungisa imigwaqo size salungisa ngisho imigwaqo yama access road lena efanele ikhandwe umasipala ngenxa yokuthi siyabona ukuthi angeke silinde umasipala if abantu bakithi bekhala ngokuthi imigwaqo ayilungile ingakho ke fanele siba bonga abantu bakithi bakwazi ukusibekezelela ukuthi silethe intuthuko kubona kodwa sibe sayovula ne bridge iBella bridge leyo osike wakhuluma ngalo la khona abantu bakithi kade bekhala ngokuthi abengasahambeki ingane bezingakwazi make kwanizulu nje bengakwazi ukuthi bawele ibridge lana ke ngaphansi kwe ward 4 awu 4 ewa 6 awu 4 ama bridge akhandwayo amabili awasephelile lala mabili nawo abhizi aseqalile ngenhloso yokuthi sifise ukuthi ingabikho indawo la abantu bakithi bethaka uhambeki asifise kuba khona indawo la bezothi ingane azikwazi esikolweni ngenxa ukuthi umfula ugcwele bajabule kakhulu abantu bakithi bayanconcoza ukuthi uhulumeni kakhongolose ngempela bayawubona uyasebenza ingakho ke sisho ukuthi nala singakafiki khona sizofika sihambe KwaZulu-Natal yonke silungisa i-gravel sihambe KwaZulu-Natal yonke si-upgrade imigwaqo isuke kwi-gravel iye kwitiyela kunuke itiyela sinamathisele ukhonkolo endaweni ehlukene lapho kungahambi khona siyafisa ukuthi abantu bakithi basibekezelele sizohamba yonke indawo kodwa futhi siyafisa ukusho ukuthi sisensukwini la khona siya ku Good Friday abantu bakithi bayothandaza siyafisa sibancele bonke abashayeli namphakathi wonkani ukuthi njengoba ku Good asifisi ukuthi kube khona ingozi zika Good ingakho nonduna nkulu ngethu za April ebize umthandazo omkhulu lapha eMgungundlovu okumthandazo weprovince kuthandazelwa ukuthi kube khona ukuthula KwaZulu-Natal ikakhulukazi uzokhumbula ukuthi enyakeni ondlule ngo December ingozi ze ehla kuneminyaka engaphambilini konke lokho kwenza ukuthi sibambisane nazo bonke abaholi bambisane nawo wonke ama law enforcement ingakho ke sizocela ukuthi namanye asibambisaneni sikwazi ukuthi siphephise abantu bakithi sizoqhubeka yonke indawo sihambise intuthuko.
Siyabonga mhlonishwa. Njengoba ke kwikwaba khona imvula ezinamandla nezike zaphazamisa kakhulu kakhulukazi esifundazweni sethu. Singasho yini ukuthi mhlawumbe uhlelo lwanamhlanje lwezinye zezinhlelo ezikhombisa ukuthi ukhona umhlahlandlelo uyaphambili.
Kunjalo namhlanje zenyo le program edila nezimvula ekade zikhona. Njoba sikhona nje lana amanye ama team aku all over the district alungisa umgwaqo wanu asifocusile kuphela endene yodwa ngoba iKwaZulu-Natal inkulu ingakho ke kufanele senze siqiniseke ukuthi silungisa yonke imigwaqo ziningi inhlelo esinazo zokusiza abantu bakithi.
Alright, kanye ke nje nokuthi ke sike sabona la ngaphandle ukuthi ngathi khona eminye iminyango ekhona ihambele wona lo mcimbi. Siya understand futhi siyakwazi ukuqondisisa ukuthi kubalekile ukusebenzisana kanye neminye iminyango. Mhlawumbe nje ngingakhona nokuphawula kwamhlonishi ukuthi enhlelweni ezokwenzeka namhlanje sibona nezipho ezikhona la ngaphandle zizohamba kanjani.
kunjalo sihamba noza kwethu uMEC uZuma unxamalala uMEC waAgriculture ibekade ezovula idiphu lakhiwa uhulumeni abantu bakhe bekhala ngokuthi imfuyo yabo ayisakwazi ukuthi idiphe isinezilwane egcina ke zilimaza imfuyo. Namhlanje ke sizovula lona idiphu levula uMEC akhiphe namadiphu akhiphe nemjovo ezokwazi ukuthi abantu bakithi bajove imfuyo yabo futhi ikhipha mahala, akekho umuntu ofaneke ayithenge le mjovo le enikezwa uhulumeni. Kodwa sithenga ngoba sizaphela ekhaya faneke siphathe umngenandlini, yingakho ubona kunezipho nje ezikhona. Sithengela abantu imishini yokuthunga, sithengela abantu iy'tofu zokuthi bakwazi bapheke ngazo. Kodwa futhi kuney'kolo ezazisibhalele zicele ukuthi iy'ngane zihamba i-distance ende, yingakho siphathe namabhayisikili ukuze iy'ngane zizokwazi ukuthi zisheshe zifike esikolweni ngoba isikolo sibaluleke kakhulu.
Alright, umhlonishwa sekubekile futhi kwacaca ke njengoba umphakathi uzibonela na ukuthi ke intuthuko isifikile qathatha iphambi kwamehlo abo. Siyabonga kakhulu, sicabanga ukuthi ke nohlelo lwe-Dimani Bail Bridge kanye ke nomgwaqo UP16/2 nawo ngaphansi kohlelo lwe-operation siyazenzela na konke ihambe kwaba impumelelo. Siyabonga kakhulu.
Sibonga kakhulu, sibonga nabalale emakhaya.